kana akaseera kakumanya kubikwategana n'amasannyalaze
wamu n'ebyobugagga eby'omuttaka.
Bwe tukwatira awamu tusobola okukuuma obutonde bw'ensi nga twewala okwokya obuveera n'okukozesa ebyo byonna ebivaamu omukka ogw'obulabe. Fumbira ku sitoovu ezirongoseddwamu, amanda agakoleddwa mu biwata oba okukozesa ebyuma ebikozesa amaanyi g'enjuba.
Ako ke kabadde akaseera akakwatagana n'ebyamasannyalaze
wamu n'ebyobugagga eby'omuttaka mu kaweefube w'okujjukira wiiki y'ebyamasannyalaze wamu n'ebyobugagga eby'omuttaka 2019
nga kabadde kakutuusibwako Environmental Alert nga bali wamu ne Worldwide Fund for Nature nga bayambibwako NORAD.